Mad City Music.
Jabron the Pass. So we're pretty much amazing.
Hashtag
Melody and the ambulance blown. Bokile ku counter by a bunny. Elo plus footing in the fiana phone. Balinje wati mailo walina vena done. Namba kolwa kwa yesu nafika pa downy. Bali waze mwaba panjika leko downy. Nasanga na kateo na wanangwa vena dali. Time na mona fe yo bali. Alenson tele lati bali wase noyu. Wavena chanda pai na wipe shutting oyu. Chemboleza yama na wafu makumai. Kenshi best story haipusha bash savior. Umukamba ilo dena onasuma fe push. Yavandu wafu la wushende mona fe wino. Swazi na taxi na vena Jeff Medelo na Santa Moka and Def Panga Fiai. Shikontolo kaini gani mbandwa. Nda filo kui chindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa li shafi hapa so nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Na finkola bad.
Shikontolo kaini gani mbandwa. Nda filo kui chindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa li shafi hapa so nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Nimbu
wa last.
Ufo. Hey, tuliku house party na vena mumbi. Avena papers na wambi na wambi. B-boy no munanko shazi wadulila. Kulia makelo tiwelo na chilila. Ama guys ati hash perform a pochibo. Alo DJ chips chiteni pofibo. Nakwela na pastage wale ndumba. Alo sneeze ati shani ni shendimba. Mama gelo kuchifankelo wachonga. Can I take a selfie you mutonga. Mami let's talk in private na lumba. Shapa lo show ichapwa na dos. Mwikuni fia upo wambe chisungu. Before I realize ni kana chisungu. I touch still na katana. I think ikuba fi bruto no kukeba. Chikontolo kaini gani mbandwa. Nda filo kui chindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa li shafi hapa so nimbu wa last. Nimbu wa last.
Na finkola bad.
Kontolo kaini gani mbandwa. Nda filo kui chindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa li shafi hapa so nimbu wa last. Nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Change venue mwa iseni copper bullet. No samwa sana panuwa fire kulet. Bob G alenje but you are too late. Ninja ka two times so I'm too late. Cash twice at the money copper garden coat. Palifien na mankala mbelo na shikala. I look to my right commander one see me. See jena boss wa right jena woku. Tibobo mkamba na waflash wa shimubi. Rad boy zone na chile Zambia. Matondo na vuna bai kwa tili dibu. American selfie na vena donzondi. Alex la familia penda pona dola. Dokfela lenje batimba pocha mapolitik. Tashkuli waka teke lo wanchita kutebo. Wampela envelope nalilile ae. Kontolo kaini gani mbandwa. Nda filo kui chindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa li shafi hapa so nimbu wa last.
Nda la la.
Nimbu wa last.
Na finkola bad.
Kontolo kaini gani mbandwa. Nda filo kui chindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa li shafi hapa so nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Nimbu wa last.
Open a mula kubwa. Folks pa town ni bashiana.
Dog zip.
Brother na D-Roba. Bachi mwe mwache.
Yeah, party church.
A youth commander po. Abu tu panza.
Seke man I see.
Anini. A blood by night. See wa. A super dudes. Samji pa town. Napuna Zuba.
Wanu Muzo Zan.
Junior Bedman. Tops.
The Wellington Design.
A Jen Lugatusu PVM.
Hyper Viper.
MJ Achai.
Nawana Tidab.
Nabakamba Bas Max. A DJ Web.
CEO.
Rich Boy Production.
Easy na Kumona.
A Dankeni Cruz.
Alex Dila.
Sachile. Nigalu Tok Tok. Nankachai. Jabron the Pass. That one thing. Soap soap. Nigga juicy zone. Achai.
Mmm. I'm gonna jump. I'm gonna beat you up. I'm gonna beat you up.
Zay Chops.
Facebook.com premiere.
Sneezy got the body cute.